heart. Shout out to Joy Rivers. Nobody knows. Bang! I tell my story and I'm clawing up. I'm clawing up. Big competition, yeah, my goal, I'm slap. But you want, you don't even rap it, but I know a nigga stop. When I die, I'm a dying legend. Pick a sign, nigga, where you are, who you are. Clearly, I'm a cheater, lamp, when you know. Talking life, like in Dwana, my advice is some shit, a pants will land in mud. My boy, you follow me. Lama rapper, I say, old true for what I got, and you're playing Nyash. You two bound no paga mine. Ndiyabuza ngithubani phakamayo. Baby thathi ngifile kanti ngisagidlile. Baby thathi ngiwile qhabi ngisaqashile. Manje sengibuyile ngithubani phakamayo. Ngeswega ngiyabulala. Laphi nika lihle ngathi alikaze bhemi ntango. Ngithubani phakamayo. Ndiyabuza ngithubani phakamayo. Eh? Bang. Lalela danga bakho la ngaphahle bayespend. Kodwa ngisho ukuthi dadazela baba relax. Kathi sakho sesu umdala ukhona. Saben, gama lakho malibizwa Saben. Fuka musu kulala ndoda thina sifuna umande. 24/7 hours sinokulala emarank. Heno manje uithi baba lapha sifuna amabag. Noma ubonde ukuthi sithole ice noma ama snacks. Gogo maye phone agara make like I'm okay. Give a hope and then I tell it every day nigga pray. Pilo yami mina kaze ibe lula swe. Kodwa ngibonga umdala ukuthi ngisaphila today. I be working hard, I pride it turn me to a slave. Game, whatever these niggas wanna play, I'm game. Yeah, bang, yeah. Gaba jam, kuthi lento ngizoyenza ngayenza. Bra wama wenzela abantu uzosala enkundleni. Was never too late, I did it on my own, I was scared. Angizonihluleki, incwadi ningayigcina italente. Egcwele esikhwameni, lento engazile emhlabeni. The day I drop out of school, ugogo wathi ngithembe. Then I had to sign my first deal to show ukuthi ngithembeni. Hayi uthi ngibhemeni, tela ngangisukeli. Lento ngiyancela ebheleni, hayi uthi ngibhemeni. Tell I'm young, so good. Lento ngiyancela ebheleni, hey, uthi ngibhemeni.